Isithombe seshumi nesishiyagalolunye. AmaFilisti agunda izinwele zikaSamson. Abahluleli 16 verse 4-22. USamson wayengakaze azigunde izinwele. Izinwele zakhe zazizinde, zaziwuphawu lokuthi ngokaNkulunkulu omenze waba namandla. USamson wathandana nomunye wesifazane wamaFilisti. Igama lakhe kwakunguDelila. Wazama ukuthola imfihlo yamandla akhe. Ekugcineni wamtshela. UNkulunkulu watshela abazali bami ukuthi bangibekele umsebenzi kaNkulunkulu. Uma ngingagunda izinwele zami, ngingalahlekelwa amandla. Ngobunye ubusuku uSamson elele, uDelila wambiza amaFilisti. Bamgunda izinwele. UNkulunkulu wayesemshiya uSamson, walahlekelwa amandla akhe. AmaFilisti ambopha, amkopoloda amehlo, ayesemisa etilongweni. Ngaleso sikhathi izinwele zakhula futhi.